Diego P.
Pastor P, respect man. Aromo no muhura, kakurutira bandi, akaguhumanya, kagutega matwi, yaguhurukundo, ikagumutuzo, yamara kugenda ugasigara ubabaye. Harumuno muhusa bikaba nk'ubufindo byaba mahire mukibanira haruwo mubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore ubuko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura Waya gachira maranga mutima yanje Nibibarika ibyo mukundira Waso konje juru kundo maze nshira inyota
Ibyo ndabigukundira
Wamene ibanga wari warahisha abandi
Ibyo ndabigukundira
Ireta yamyuruku batazi
icyo ndabigukundira
ntiduhuze imigambi gusa duhuze uko imitima itera Uwanjye muwawe teranikirize Niduhuza amabanga gusa nubwo dufitanye menshi Usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu Umunsi umwe naricaye Fata icyemezo njya gushaka urubavu nabuze No kumusaba kunyuzuza urabyemera none nduzuye ubuko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura waya gacira maranga mutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira waso konje juru kundo maze nshira inyota
Ndabigukundira
Wamene ibanga wari warahisha abandi